bagagamatti dorgommi gari adinjifte wanta gudda gote me malsi fakkata wa yireis gudditti
akajal qabakoti soda dulle garu sodum shambo dakam wadu wanat dagame baye demuranda era wati kotis mu baye ngamade
yero je qabatif muacho maratoni figu keti debite corsi kerdi kana corsi kana me malta sitidagam
yero yal qabamotif muacho kotif baye net dagam sugaru saati kana skachu kotif ba kajal qabamotif baye ngamada isa ittaru tigaru baye kan fo yesu
corsi malti fakata karan isa
karan isa baye garida ya fidatida baye namata
me akkamitti ibsita me akkamitti ibsita biyya keetiif akkana mo'achoo keetiif akkana akka haala kamiin ibsuu dandeenya gammachuu kana biyya mo'achoo keetiif
ana kan lammii Itoophiyaa ta'e mo'achuu kootti baay'een gammada namoota biyya koo akkootti baandiraa biyya koo kaasuu kootti baay'een gammada.